Nico Beats, Mr. 808.
The teen, can I roll? Blunder, what?
The teen,
can I roll?
Can I roll?
Blunder, what? Toto Ahadija. Nilienda date, wacha tu na manzi psycho, fiatu kadem kalikuwa kanasumbua. Nikajua kakadem siku moja kataniwa. Nikapata mwingine mali safi, lakini alikuwa na baby daddy. Mtoto wake akaanza kunita daddy, baby daddy. Tulishika na mashati. Nikapata mwingine na mahaga, alikuja kijani kuchapana. Uodem alikuwa na shkua, tukimake love alikuwa na bonda sura. Nimetafuta kila chuo, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Wewe. Nimetafuta kila chuo, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Kanairo date in blanda, nilienda date risky. Dema likuwa nalewa whiskey, kidogo akaanza kunita baby, baby. Umenijua 2 hours, unaye manze ya pendi vako zangu. Anataka nichore mamurio wangu, anataka nichore ongwelo yangu. Niaende, iri nibaki peke yangu. Unaya kisikia sauti ya madem, nyashinde ya kisema, sema I love you. Sema I love you, nasikia madem hapo, sema I love you. Nimetafuta kila chom, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Wewe. Nimetafuta kila choma, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Kanairo date in blanda, mara mwisho mi kwenda date. Demali nisho, I have a lot of guy friends. Kidogo mahag, mahag, akiona chali mahaga iwezi. Minataka penka mimi, anapenda reggae kama mimi, anapenda genge kama mimi, simple living kama mimi. Minataka tu mdenge, uleta ni ride kasenge. Ka unafikiria ni wewe ni DM IG meja genge. Nimetafuta kila chuom, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Can I rotate in blanda? No majo.
Unaenda?
Nini
mbaya?
Unaenda
wapi?
Umeshinda kwa pana mazilei kuizaki.
Zii, mazilei, nilikuwa kwa restaurant. Apana, nisikize, nilikuwa kwa restaurant. Na mademu walikuwa na celebrate birthday. Ulisikia makelele waki celebrate.
Ok, celebrate na upatite yao.
Na kuambia kweli mazilei, nini? Tudingani tuongee, tudingani tuongee, nini? Tuongee, 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 tuongee,
tuongee.
Apana.
Ripoto unilete makoto.
Aje sasa maze. Apana, unenda api sasa. Cheki, unenda.
Apana,
unenda. What's up, 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 what's